And it's so much better than the better. What a beautiful day. What a beautiful day.
Monster.
Sura kaki wango, holy seo nyango, situ na malengo, watu wa michongo, mwenda wazie mlongo, mulize zungu longo, hebu soma logo, sinaga longo longo.
Undana dima we.
Kwani nini? Mwanaka kasirika kimenuka, kwani nini? Unataka nini? Unasema nini? Yini kina nani? Kwani nini?
Oya mwanangu Trilly, sinajua na kusupport sana, ni bless na chupa moja, kwani nini?
Aya baby takwacha kukwe, kwani nini?
Boom shakalaka mambo shagala bagala, kwani nini?
Wena.
Mambo yame change, kwani nini?
Humpaka, usi ufuke humpaka. Nasema se humpaka. Usi ufuke humpaka. Nasema se humpaka. Usi ufuke humpaka. Nasema se humpaka. Usi ufuke humpaka. Nasema se
Nene.